Ay, ay, ay. Ya, 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 ya. Ay, bo, eat. Ay, eating for no tattoo, ha. Three, me, four. Ngiye ngidrive enkohle inkinga zomhlaba ithi ngifuna ukuthatha uhambo ngicimi for ngiye ngidrive enkohle inkinga zomhlaba
sixoyazi umthetha inya Nginezinqaki ezininzi, 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 ezininzi Khulula umoya wam Ibe mhle na Thixo yazi ukuthetha inyani Nginezinqaki ezininzi, 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 ezininzi Khulula umoya wam Ibe mhle na
Ivy.